Fresh out from NigerRemix.com.
Tunga babuza ndianga sozu ndo ikis Batetua nge tosa rap Anyu kwazu nga nmechin Nambi ngomye wa makara Shoni pen ma 14 Tosis tosa ko Kala ninga nkel wa fondim Eli lilu mule nkobe Lilu mule nkobe Lilu mule nkobe Lilu mule nkobe Eli lilu mule nkobe Lilu mule nkobe Lilu mule nkobe
Ulimi lwenkobe kumboko unganiqheli mhlawumbi amadlala ndimdala ndiqala usuqonde ndithenda nonyana ndiyiqonde yesinyanya ndigadlela babone ukukhanya ndiyintlombe ngecawa xa ndisombela babhodla nemvani ndantsokotha kuba nengxwelerha kuxega amaxhopha isixhosa ndasiexpota ndasiweza axhentsa amaxhosa nakwaba babhoxa ngexesha ayiphele yamadoda ndiyintsha esikhotha amanxeba ndinolwimi lwegoka zimntakanceka ndiqabela iqonga isikhoba sikolitha ngengqondo ndiyacika xa ndiqula into ngakungqesha amabhina ndiqawula ukhoxhoqo ndophula intloko nqumla amancina ndirhale ndlela ndiqongqothwane ebeqabe egqitha ngede esidudu bada ndenza ede ede thede kuhleka nosidudu dlada mada fede hlede hlede ndidiyidi ibhudu dada andiyodwa nkwede nkwede hadayidi isudu kada mada bandiyede kede
ilirhotu ungababuza ndiangasozi ndoyikisi bathethwa ngexhosa rep anikwazi ungandimetshini nambi ngomye wamaqara ndihloniphen ma 14 xhosa isixhosa xho cela ningandiqeli bafondini eli lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe eli lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe
amapiyam batshitsalile baxelele bandisiphele chuke ejozi ndarhereza ndingenabani bendindedwa shunga ngendabhush ispine ndafumana ikhosayini kwimbuzo igame itshintshile ufika kwam undifaka isifuthufuthu ngoku ndinga ndumntu ozoinvesta kuze ndibheke kuyo bavutha becima bayafana nqanofinye futhi noba sekundima ndiphele imandla soze ndiphele umfuthu ngandibiza ngechef hlala ndipheke iingoma ezilunqutshaba danile ngoba sifuna undibona ndime ngqi mithandazo yam ndiseyintwana uba uyiphendulile ngoku ndikho umkani ndisengomeni namaqhali tree phakamile ilali ndisisibane mfethu ndiyakhanyisa nobuza lwangubani iphupha lakho na ungaliphi ungavumi unik baxelele baayiwa yini ndiyintsimba igobi ndiliqhawe njengotata ubiko ewe ndilirhoti njengomlusa ndivuzi wankesi
ngamaqala kudala siphana ngabantwana basaqala gandaganda ndiyabakrasha rap gangsta number number bazogcwala ngendiyekwa best rapper ngamagama ngengithwenza but now I'm Black Panther ndiyawakanda on another level jonga ndihleli ndedwa ndiyawacana njengenkuni ndizobabasa bazothwasa kuvela ndibuze ndiyangamandla ungazonqanda unqanda ntoni motherfucker banantloni bayabhayitha amafather ndangaba told you that we are back so imagine catching a rap when these cats is rapping in action addressing fans with the passion I'm next to trying to get further I'm best connect with the legends I'm heaven sent from above I'm an angel dancing with devils I'm crazy I'm very crazy I'm elevating it daily I'm taking it to the top and I'm never changing I'm gravy I'm wavy I'm hella dripping you kind of lazy so hear me bantana ngikuqula ulwimi ba understand and thank you
sir kodwa ungababuza ndiyangasozi ndoyikisi bathethwa ngexhosa rap anikwazi ungandimetshini nambi ngomye wamaqara ndihloniphen ma 14 xhosa isixhosa xho cela ningandiqeli bafondim eli lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe eli lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe
kude manikiniki zindala zombini ngumqala nephini udikidiki sudlala ngomgidi sithaba nengidi uhlazinginqi ubhambile usisiginqi uqhawukile nojingi ubuze bonke ndimosha isiginqi lwimi lenkobe ndiciza fobe ndiqambe imihobe emzantsi urhobe maze nethole masimyekeni arhone uzibone esidikidikini uqabuka uvuke edastini usegostini unqinqiso ngophotha unosimele emayityhini swaye emakini sikhala epalini sikhamana amasimba ukhitshwa inkani iflesh ngubika unkani sikhala samanika siyabagqumelela siphethe ipeki ngathi chithi bhunga ingqina basagunqa banganqunga ndlambulo manqunga I touch flames and bend sharper than incula if uqinele enyaleni then uculuwa kazulwa ligugu ngcono uthoba isantya phopho zibambe ziqine ozawubhityela ezibhrukhweni uba ubhadlanga mtshana easy
ilirhotu ungababuza ndiangasozi ndoyikisi bathethwa ngexhosa rep anikwazi ungandimetshini nambi ngomye wamaqara ndihloniphen ma 14 xhosa isixhosa xho cela ningandiqeli bafondini
eli lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe
lilwimi
lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe